Hageko fana nawe wena uyisiphalaphala umuhle nkosazana sengicabanga nokushada wena ungishaya dizi ngizwa nje kushisa nekhanda sithando sami yazi ngiphelelwa amagama khumbula lezo nsuku sidlala izindlu nje sisagama ewu kodwa lezo nsuku njalo uma kushona ilanga ngiyakukhumbula lobo busuku